Never stop tikuta mangita. Every day usa kamani tigule pwanya kena kotika gone. Every day tima wake up, wake up. Every day tima wake up, wake up. Singini tukupusha ife kikulusa. Wake up and wake up. We call down, we call down. We call down, we call down.